Wenyeji wa kaunti ya Busia wamehimizwa kukumbatia vyakula ambavyo vimekuzwa kwa kutumia njia ya kienyeji ikiwemo mboga na matunda kama mojawapo ya njia za kuzuia magonjwa sugu kama vile saratani, kisukari na shinikizo la damu. Robert Malala ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kulingana na afisa mipango katika shirika moja linalohusika na utafiti wa vyakula bora nchini, Rosena Mbenya, ambaye alikuwa akihutubu kwenye sherehe ya kuadhimisha siku ya chakula duniani katika eneo bunge la Teso Kusini, Wakenya wengi kwa sasa wanategemea vyakula vya kisasa, hali ambayo imeongeza kiwango cha magonjwa sugu, huku akiwahimiza kukumbatia vyakula vinavyokuzwa kienyeji.
Busia, which is one of the major food baskets in this country, is also to emphasize on the need for organic food and farming, especially for the smallholder farmers, because we believe that organic food and farming is the way to go because it's healthy for the consumer and also for the producers. So we want to encourage each and every farmer, not only in Busia but the country at large, to embrace organic food and farming because this is the only way that we are going to address the issues of climate change and also even the health related issues that we are accustomed with the food. We know that we are what we eat.
Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa kilimo katika kaunti ya Busia, Moses Osia, ambaye amekariri kuwa tayari serikali ya kaunti imeanzisha mikakati ya kufadhili wakulima ili kuongeza mazao ya vyakula hivyo.
Organic food ndio solution moja ya kuona kwamba tunapata chakula ambacho haina chemicals. Na siku za leo tunaona kwamba udongo wetu na pia hali ya anga imekuwa na so many chemicals. So tuna promote leo organic food. Serikali imeweka fedha ya kuwapa wakulima what you call inputs kama vile mbolea, mbegu mbalimbali kwa bei nafuu. Na kuna wale ambao hawezi kununua hizo vitu, pia tunapanda wengine kama grants ili kwamba waweze kupanda na wapate mapato. Serikali yetu imeanza mambo ya ADF, Agricultural Development Fund, kuhakikisha kwamba tuna and loans are cheap loans to our farmers at only 5% interest.
Kutoka kaunti ya Busia, nikiripotia Nuria Nyota, naitwa Robert Malala.